Chilangali papa mutima ine mapuresha ayo pamweo wandi
zwap.com
Chilangali papa mutima ine mapuresha ayo pamweo wandi
Zambia, Zambia, Zambia.